Rwamu mwavi wa government Richard Biru Vumbuka na muna ilwasabye koti okujao emisango ejibadde jagulwa ku mabirizo ono era Biru Vumbuka ategezezo mulamuzi wa koti ya Buganda Road Rita Naumbe Chidasa nti okusinzira kuteeka erifuga entekate erifuga enkozesa y'ebyuma bikalimagezi eryasaziddwamu kooti etaputa ssemateeka oludda oluwaabi lwasazeewo okujenta mu musango guno nga munange bateekesa mu nkola ebyasaliddwawo kooti kati omulamuzi munange akkiriza okusaba kwabwe era emisango n'agijjawo era kino kireese akamwenyumwenyu ku matama g'amabiri ziraga naye sirabanga ku kooti esala mazima na bwenkanya bannange eno kooti yayitirira nnyo baneete mujjango oko wabula nakatayi kabadde tekannasala ono ate ne baddamu ne bayita fayiro endala naye mabiri zisokoli ne tosooka kuva mu kagundi mu kagoli ne bayita fayiro y'emisango emipya ekintu ate ekimujje mu mbeera n'atandika okutolotooma awamu n'okuwanyisiganya ebisongovu n'omulamuzi mabiriza abadde asaba kooti okumuwa obudde asooke yeerowooze obanga ddala mwetegefu okusomebwa emisango gy'abadde tamanyiiko.
But that's why we went to chamber before. I don't want to bring what will happen in the chamber to bring to the problem. You
still have to go to chamber on that day.
My brother, I
used
to talk to you.
Anyway,
this is my first question. You are allocating officer here. You give this house to yourself.
What's wrong with that?
There's something wrong. You know me, you know our background. There's something wrong. You pay for it. You see, that's right. And what else is another plea? Why is it you are enforcing this? You not even as you blame a good man, as you blame in your magistrate's court.
Your worship, allow me to
think by the fact that you're saying our client is reaching a breaking point, so his application for recusal then stands.
What do you mean?
When you have that at the back of your mind as a judicial officer, that the client has reached a breaking point.
Kakati omulamuzi agenze mu maaso n'okusomera emisango emipya era emisango ebiri egisooka kigambibwa nti mu January w'omwaka ogwa 2026 mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo okuli disitulikiti ya Kampala ne Wakiso Malema Biriizi yafulumya amawulire amakyamu ng'ayita ku mukutu gwe ogwa TikTok era bw'atyo n'asaasaanya obubaka mwe yategeereza nti ssaabalamuzi wa Uganda Dr. Flavian Zeija nti mufere era muli wanguzi n'ebirala kakati ono teyakoma awo teyakoma ku ssaabalamuzi yekka wabula ya walampa omulamuzi wa kooti ejulirwamu Musa Sekaana ng'agamba nti naye mufere era mubbi ekitali kituufu kakati omusango gw'okusatu ogumuguddwako gwa kuddukanya mukutu gwa mpuliziganyo gwa TikTok mumanya nga talina biwandiiko bimukkiriza kuddukanya mukutu gwa TikTok okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku kulondoola ate n'okulambika ebigenda ku mpewo ekyebyempuliziganya ekya UCC Mabiriizi bw'abuuziddwa obanga gino yagizza n'ategeeza nti si mwetegefu kukkiriza oba kugaana nti kubanga omulamuzi yagaana okuva mu misango gye era akimanyi bulungi balina embiranye era nti kooti terina lukusa luwulira misango gimuguddwako era nti tegirina njawulo na gyamuguddwako ebyo byonna omulamuzi tabifuddeeko era omusango agwongeddeyo okutuuka ennaku z'omwezi 15 apuli w'omwaka guno okuwa ensalawooye ku Mabiriizi byawakanya ate mu kooti endala gavumenti yategeezezza nga bwerina enteekateeka kati biri tebibadde bya TikTok biki kitegeeza byaki bya mutimbagano akati kooti yategeezezza nga bwerina enteekateeka ekomyawo ennongoosereza mu tteeka erirambika enkozesa y'omutimbagano erya computer misi